Woo! Huh? You know what?
I dream to be.
Oh la 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 la.
Hey, una yuma yo.
Oh lo 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 lo.
We kunga simbas.
Oh la 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 la.
Hey, una yuma yo.
Oh lo 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 lo.
Simba yake mataifa.
Nyama.
Hey, hey.
Nyama.
Hey, hey.
Nyama.
Unaijua hiyo.
Nyama.
Simba yake mataifa.
Awe simba wanaga utani. Usiombe wakiwadi mbani. Pasi nyingi pila bili yani. Mbona yuko wazi simba wanampinzani. Wanachapa iwe nje ndani. Wakiwaona wawatamani. Wanapaga waga wapinzani. Wanahukutaga sana mipila nyamuni. Pampala mpala. Pompo,
hey, hey, kidedea.
Hampala mpala, pompo.
Wapinzani wamepotea.
Hampala mpala, pompo.
Hey, hey, kidedea.
Hampala mpala, pompo.
Wapinzani wamepotea.
Chenga na mpira, pasi na mpira. Mashuti go.
Chenga na mpira, pasi na mpira, mashuti go.
Chenga na mpira, pasi na mpira, mashuti go.
Chenga na mpira, pasi na mpira, mashuti go.
Oh la 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 la.
Hey, unaijua hiyo.
Oh lo 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 lo.
We kunga msimbazi.
Oh la 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 la.
Hey, unaijua hiyo.
Oh lo 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 lo.
Simba yake mataifa.
Nyama.
Hey, hey.
Nyama.
Hey, hey.
Nyama.
Unaijua hiyo.
Nyama.
Simba yake mataifa.
Kama unaipenda simba, peperusha bendera.
Kama unaipenda simba, peperusha bendera.
Kama unaipenda simba, puliza vuvuzela.
Kama unaipenda simba, puliza vuvuzela.
Piga makofi, piga makofi. We mwana simba embu piga makofi. Piga makofi, piga makofi. We mwana simba embu piga makofi. Chenga na mpira, pasi na mpira, mashuti go.
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 Oh la 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 la.